Remember where you got it from. Zambian Music Promise. Don't see old.
Monga cola, thanks for that. Japa manja bama sonja. Traveling along the world, baby monga santa. Ngati ndiwe piri, baby in engine banda. Kere jina future, apa manja vavipanga. My slay queen, mama yesa, bati ni makana. Ni mafuna love yako, daddy na lumanda. Hii love yatu, baby mpaka cheku manda.
Ichi chikondi chatu nisemu na phone na simu kaji. Ichi chikondi chatu nisemu na phone na simu kaji. We baby, follow away.
Wamationa chesi waziwa vamo katra pimbe dena kuona naona moche chikwati. Nilangeze na panu nanga baby ni pati. Nikadwala baby ndiwe mangwala. Kaneli naewe baby sini mangwala. Olo kabakae ni mapanga na mawala. You are the chosen kumutimo likuweka. Sini funa sharing ni kufuna nika. Sini we Muslim smart type ya omeka. I can't wait kuni itana hani. I can't wait to introduce to Ajiane.
Ichi chikondi chatu nisemu na phone na simu kaji. Ichi chikondi chatu nisemu na phone na simu kaji. We baby, follow wa enda ni mavela monga na twala. Iwe baby, follow wa enda ni mavela monga na twala. Ichi chikondi chatu nisemu na phone na simu kaji. Ichi chikondi chatu nisemu na phone na simu kaji. We baby, follow wa
Remember where you got it from. Zambian Music Promise.co.